Stereo Calango, Stereo Calango, di più di dice.
Yande joni tori minta sapo joy studio kalangu habaruje fulfulde kor janyalu don hande sembe habaruje min dara hawrten wada amdo enda lede joy gonde le G5 sahel gambata semen inde en dan kanyo ende nagu e do lawlo ser yaadu yeso en nana secrétaire kawji do golleji G5 sahel nonni fa war jondu konani hono dental syndicat jangino be wombe jangirde ji hakkundeji ngadi kaande murter golle ko balde tati dundu konna be kali hala be jojjini na hala mabbe ko tele bi jeetati be chanaka kam waddi dum yewtare men pinno studio kalangu dun don yo jokkode nan endan yewtare mi ganno nyanden do filo ko darto dokkal e tetol dokkal e ko sawido mu dum faande maymuna gazibo hala ni jallama de makenda halaji Suman Amadou janganta habaruji e fulfulde yerno birno me ko ekibaruji dini ano fa hande hawrinde go wada am en gallu nyemey subako en G5 Sahel ka wonno leedi joyi gonde le jogondir gam batte dur duggol e kulantere gonno wadde Sahel on endan hawrinde do ko na wada kana gam batte alle fa war joni sembindingol endam kanyo jokkondirgol denagu e ko yarto hon leedden yeso e do labi sariyaji dum wonno ko fa war joni ko na kor hawrinde wada en gallu nyemey ko wattu do ko na himbe temedere gon ko gar potti e bato endan yo inder leede joyde en dum wonno Burkina Faso Mali Mauritanie Niger kanyo e Chad hono secrétaire kawji do golleji G5 Sahel mbiete do faande mamman Sambo Siddiku o haali koro hawrinde Habibu noni tarnan fude Ahmed wadini halaji di
mido hala der wakkati mum bayla wana no wade har ko darta golle G5 Sahel fedde durwi dore biddam bondaku der leede Sahel gan arande ni gan yottade tamude golle de fedde de tuugi tawi du durwi didde biddam bondaku ura hidede kan woni hadude bombe be kippito nukuje golle den du komin kisi e gida amin nokuri sanne gan handen potal duuda caka himbe leedi dundu waddi komin bi no hani min yewtina min pondita sigilaji amin komin baa hebude musola sador maji biddam bondaku ni woni tabbintinde akke neddo futa wa der leedi mum singude laabi joddinde hakkilo fukkingu der politikiji leede meden har ko darata jukkude neddo fu wadi gacce wattude holare caka himbe leedi har ko darata laabi kiti denne no haani jooda haale tawi wakkati fu caka himbe ko watta neddo fu waawi waddi ballam har joddinol hakkilo fukkingu e deena deni kule de fu joodake der leede meden dum waddan ko sogeji meden baawan deni himbe den sakito kiti dartide naata caka himbe leedi yaadu yeso du hebo
prosper et dynamique
non nar filande na go waddi ko fawar joni hono himbe ko ete akmi kam woni wombe no wada jihad dinde magariba don enda la tibe ko nan ni be ngadi fellande go tenda mali ko watto himbe sappo sogeje non jiad leedi chaddo kay won ko ma elei hono fellande ne enda non ni faande ko to las noga enjoy wobbe ko nda kay ngoni ko jeyi barmoy wakati mo faande tenda pari hala hono fuddugol golleji hono fawar jondu ko nan ni falagol golle akemi e ko nandi e mudun der Sahel o enda har G5 Sahel na hanta e fuddam e sembe dun wonno ko farjo secrétaire général ONU mbiter Antonio Guterres haali dun wartiraade ko nafande AFP fedde leydi France hokki habaruji di ciagal mundu fawar joni hono kambe enda himbe akemi be bi hono ko be ngandi dun woni hono notaade garangal horejo gouvernement leydi Israel to en Chad wadi ko be ngadi dum yerno fa hande hono wete akbar hokko be habaruji be Mauritanie lati be kan en woni wakkati Allah fu no wurtna kabaruji mabbe kambe wadobe jihadi be en dan haliri dum nani faana non ketni faana woni habaruji do en dan nina tawadu konna se en jeewi hono himbe gollannobe to wete Sotex so taxi odu konna wonno hono faawara jondu konna ni nokkuto gude fiete do na gallu nyemen bendu konna ye wado jonne mette gam batte holune mette mudun en lebbi chapantate goni be keba joddi so taxi odu konna boyi ombede tombe jebe jodo wi goto e mabbe do konna haali ka wonbe tedda rahmani zengina o wi hono kambe endan be tokki laabi notkuta be jita cede mabbe
dun tawa kena e hollude ni be ko dum hejani min leddi chapande tati e go oni joni ko miden do min jobdiji amin kampani on do hitande e feccerni wadi kono mabbi jeddije didi mi ngadi mi de jaato ministere de minister on wadi bawde mum fu o ngerdani ba mawdo biro kawji do laabi golle din dey dum jibtaake der balde garoje de mi ngadan olko burde ni deni hunde fu wadai jonka min tokka lawol sariyangal no wodi gollobe feccer tata berne yi be yaade retret ko kokaka hakke mu en deni laamu no wayi wadde goddo der mun kay walla mi gan kampani mawdana on no wodi ko hepta der mun kamdo
l'etat retrouve beaucoup de choses
har filla murtere waddi ko fawar joni dental hono fa hande syndicaji janginobe hakkunde eri ka en du ko nan tawa nati e murtere il hande ne du ko na fa wada balde tati gam batte alle be bi kulle mabbe ko be jami lebbi jeetati ni enda be mata fu ko inda e mudum be mata fu ko mojjina der mudum Haruna Sumana Maiga goto mabbe haali do filla ka endan bande men rafika atta her won ko waddi yewtere makko en kettino nan
d'abord le nom
arande ni no wodi filla rafu yobude janginobe ligotobe go jobdijum enton der redu leydi den gada mum min gi'i ko jobol Niger positi gol dartaki fa jonkay gol fuddi huljinde mi kaden du no wodi bandirabe amin gon e illa hitane dubu ujuna didi sappo enay no kedi tabbintinol adol golle mu hitane dubu ujuna didi sappo e jeddi no wodi milyoji kemi didi e jeetati cede de min tokkata gomnati fa warda handen du cede de kebaaki cede de du cede yewtinaaki dereji tewtoru cukabe jangobe cede rawani ka enkay ba tankal min kokkaka dum seni bandirabe amin wona ben kulgini min kingi pelle amin de redu leedi fu kanje du ummoto daro ko watta musala amin o hebu ko min gidini woni joda haale nata caka amin he gomnati miden du o du ko watta ligaaki golle janginul timma do der leedi Niger de reji kawjidi jobdiji amin du yewtine mudine
a octroyer aux enseignants une grille salariale
nonni wontiri faar joni do enda le balde jeddi de do ni leydi Niger na men laamu leydi Niger waddi wadam batu o ko nan dartna fila hakkilande kulle mbassetede arzukuje leydi men Niger hinna de dun e famude no dun yarto dun waddi ko faande rottabe kando kan on fedde wonde na hawji gam batte jewtinaade majjum kandun tawa e le himbe fottobe e majjudun sabini hono be bibbe gadda ballaga mabbe sanne mun kayla halidu goto mabbe horebe rottab o halni faawar jom bandi me Habibu Garba dum woni kor hawrinde ko mi jidi be gi hen endan nani yewtande
le forum de demain awrina min jango de no lawul min yewtino labi di fu min kala du no hawju company ji basoji jawdi di fu wana no wadire der rotab fedde amin dedu min gadi anniya natude hawrine de gam min gadda balla amin minen du min kollan gomnati labi di min andi gam min jilake der lewde kewde misali kudwar gine senegal gam hiudo no company ji leda de gonano hawjore dun nafimi dun firti ko amin du denne min kollan der hawrine de barke jahangal amin gal fu ko watta dun nafi leydi meden min kollan du fa handen ko duro amin gomin gonmiden gadago hana gam wonyude gomnati non amma gam wallirde mum e gam wallude himbe leydi du miden godi tammude du ko natol hawrine amin de nafa
profiter véritablement au Niger
na wantira na fedde himbe jingonobe suudu baba taabe tena zender kaindu kondan wadi yewtere mu e hala mu dun en e do fi bandibe latino joga e kasumbite do Sadat Ilya Damallam odu kondan nanga kana ilu noga leur avril 2018 o mo tawadu e uddugongol o wannama seriaji be bi e be noddayade seriaji di seria makko wadde no fonditori Amadou Dankori kandu we goto e mabbe na mo zender to ndan o halni Mustafa Mamman Sani koro hawrine mabbe de e kube kali.
Le verdict était tombé le 21
kite deni illa laso e go lewru novembre taja amma illa den de reji kite den no ton cour d'appel mo zender na ko sappo lewru go gani du bujuna dide sappo e jenay ko di gadda suudu leydi mawnu hawjinu filla kite ni woni no de reji kite Sadat Ilya Damallam gona no gadani miden yama du cuudi kite leydi durwa ko watta kite de tajama kan yebare wadi sanne dar majji dum heji non lebbi majjun du jenay ni handen fa dum fuddi idum ada hakkilo ko reji makko sanne kaden du lewru go o gada uddol makko o itta golle dundu do tanaki no labi kawjidi golle do der leydi meden biiri kulle de du fu gadi ko min bii min gadan anne yaadu metal belde gan hollude duniyaaru fu ko bandimi o wadanaka gonga ba
de notre camarade
natol ndiyam mayo hitande hikkata enda wadi bonandaji sanne ase o enda to wite loso gungu ko wat hectareji nayi fu kaliji rewbe kanyum won ko nyaami do enda gallure nyemen dundu konda ni hono wadi no ko wat duubi nogay ni ko be goldo kambe rewbe enda be mata en hon dun e bandu nenne ne kay du hono biete do Safi Isa Ahmad jonga Safi Isa non inde makko kam woni horeje rewbe enda o halni gungu Muhammad dan tani hono dun wadiri e bonanda
Kaliwal amin mangogol, ektaruji nai esetano. Nomin rewbe, chapande jego, golata dermagol. Mweno amin funu wodi no kore. Minenka, mi anda futu dian dan ura nime. Mingi nita nati, wape kokimi no kuje emi nengola. Ay inefuhe daki, dini awarino do hechi Kenya. Atawandian no dari, do o der tomatije. Mwope urogom, ba goto warai. Dari bononda o to noddogal yade horebe be be pabome diyan dan heba daro ga awa tirde di do kan wati amma sini diyan dan wurteke min deman e awitade cooperative amen o singa warde jo diyan wo wayna tandeme rawani sardi jon mi wattana nyebbe al aji sakuji al bacce sappo e jeego kemmi amma hande huuni fuwala do
kuna hay kursi
nonni wontiri fawar jondu konna hono chuba ko watana kongo democratic balde nyande en hawrter dental led afrique ten union africaine tuteke halaji hen en nankano hada e suudu seria moobu batakeji lamon leydi endan yeyi tabintino wi hono biite do hono felix kisekedi kanyi won ko hebi lamugo endan ciagal chubaki ko waddum dum du konna waddi ko fande min kaldi e betedo boubacar siddiki ali lati do ko ko habaruji non jogido andata filla jonnyal politiki o yewti o wi hono fande suudu seria dum wajibi do mu hala ko yi e ko wad
la cour constitutionnelle
sud hajindu de tere lamba leedi dum wawta wiide halta no cubaaki ken temmiri sudu dundu e jonde hore mum woni waawa hettinaade kulqinol ko wonno juwa no kuje godde denendi waddi ndi maako mayre e halde gonga e wiide ko tisekedi hebi jonka fedde leedi afrika den keldi no ngada kulqi gongol ba horebe kawrube ben wobbe dum weli dum en wobbe dum welay dum en der mabbe gere lam khalifa jammi wade dum latta ko waddi cubaakiji gaddi witti no wodi der afrika himbe lamu tetu wodi be kebal mun laamu laabayi no wodiri no wodi wobbe be duuda be laamu mun laabi demokrasi tokkiri ko ngadi ibe mbawi limede denne fedde leede afrika den wala fu sembe e lawol e hujjade kongo didabe ngel no wodi duuda lorebe leede afrika nangambe kongo
jon soutenu le kongo
no wantara fil latol bal du kono ko ete super league kono e leede men niger ni e ase alangal endang a no fahande to arlit irana mo arlit kanyu e espoir mo zender njehi ngado winde ne gotel e gotel non ni fahande akko kana arlit ye jalo ke gst mo tawa gotel e bolum mara tondu kono jangorzo kanyu mo marade kanyu e racing mo nyeme kandu imbo deke bolum e bolum non ni fawar jondu bolum e bolum ni waddi ko fahande as fan kanyu du e fahande sal sporting club bolum e bolum won ko be cedoy non ni hono fahande kawra as police kanyu e gendarmerie national kanka e ginan fa wakati goddo en jottoto e yewtere men pinno hande yorno biirno mi on do filla dokke ko halano madan goje mbiyetedo maymuna gazibo o yewtidi fa o yewtadi jalla marema kenda hono ko sawi e do filla seriaji do kokkol nokkuje e gese yaade rewbe ko sakitetete
haboji mawdi gadoji der gure ladde filla gese saboto dun yeruno maymuna gazibo wiri o debbo chardo famini no haboji din wawi surirede
aujourd'hui si vous
hande neddo no hidi mo ena debbo der wuro misali hokkude mo gesa ga o cerado naga nguri ku mai naga o sakike neddo naga o wala bawde gon to sey neddo subo himbe dido cedo goto lato cedo neddo oto sede makko jadon to jonguro modo bindo ero deka jungo deni alla jabi wala garo o wi'a tetanno kurede na moyerede amma de hal hunduko tanno neddo wi'a hokki na moyanimo himbe jeedabe ma no bawi garta biete tammo miden boyi ude du to himbe kokki rewbe gese na kaliji fa fuddo gollude de gan hi'i barke e goni ibe keba sey neddo wi'a watti tanambe hokkabe na jabita no kurede e mabbe irma jundu woni dalila fodo fodoji kewdi gondi no gada der wuroji ko heewi du sey ronobe be ngarta bi'a tetan rewbe be mi wi'ino du ko de neddo hokki wawa jabiti
pe plus reprendre ça
gande la teji din wala no terre sa kokkuto on no wawi windude derol ko kado deka jungo do magol ngol golla
le simple fait
fotay wi'e sey derol go windama yuhude to jonguro e sedebe ido dun tan heedi tabbintina ko
preuve écrite irréfutable
ndane hande nimbe tawraabe sawdor maaji ko sede fu wala ndebe kalani pelle mballobe ibe kepta dum
le vrai problématique aussi
sadornan an woni ko kite irni e bandu no ada wakkati sanne gan derol fu wala gadango kite gon no gada duubi laso fa woronja de no hida de tajeedu seyto derol tabbintinowol kokkal gal hebake gande hanano sey mu jea on hokke gonga sakite fami ujea denne neddo denno doggana to sadonno ngon hebo gada maide mum na gada hokki na gada hokkama se jama wadane dero
c'est sûr protégé
do non ko habru fulful tili gongo mohammed nantani wana habruji hausan kore bandam en horibe wana wada demle korid assalamu alaikum balen to jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawadon der duniyaru to facebook studio kalango
Facebook Studio Kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.